najimsafi.com.
Natokambio Toki Usain Bolti Hatu choki tunazisaka Hata kwa tochi Yeah, yeah, yeah Haso kukimbilia Mamuivu na vumilia Siacha takama ni mia Hakuna anaebisha Empty wallet is the best teacher Nando maona nja Nekimbiza kilometer Yani run, run, run Nekwepa nukse bala Dafu feel bala Naisaka ipuani ama bara Leile, tauni Kila siku tuko bize, chaka mchaka bize Yani usiulize, deile, wauni Kila siku tuko bize, chaka mchaka bize Yani usiulize Bio, bio, natoka mbio 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 Bio, bio Let's talk and be yo.
Yeah.
Be yo. Be yo. Let's talk and be yo.
Come boy.
Be yo. Be yo. Let's talk and be yo.
Yeah. Running through the city. Grind all day. I'm greedy. So I'm in no room for pity Just in a bag and no time for pity Toss some zag, gotta keep my game witty Looking back, my life wasn't pity Stress school kind and I guess I'm speedy Got my squad like a street committee Be on video while I see mommy Just got mealy, can't go fitani Check you son, it's fine, you tani Now sombe to kutani, you kwani, sisi wa uni We about this money, see ya tufanyagi utani I thought I told ya, we about this money See ya tufanyagi utani Woke up early in the morning every day Tafta money, nanki lala kila siku fucking late You can try me B.O. bila kuchoka kasi na traffic barabarani Doji ni fix we call washkaji ambao they talking shit about me I'm like
B.O. B.O. Natoka mbio 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 Bio, bio, natoka mbio